Genesis 44 verse 1. Wayala inceku yendlu yakhe wathi, "Gcwalisana amasaka lawo madoda ngokudla okulingene namandla abo okuthwala. Ufake imali yalona lowo emlonyeni wesaka lakhe." Verse 2. "Ufake indebe yami, indebe yesiliva emlonyeni wesaka lomncane kanye nemali yamabele akhe. Yenza ke njengezwi kaJosefa alishilo." Verse 3. "Ngakusasa nxa sekusile, amadoda amukisa wona nezimbongolo zawo." Verse 4. "Esephumile emzini engakabi kude, uJosefa wathi encekwini yakhe, 'Suka ulandela amadoda, nxa wafica, yisho kuwo ukuthi, niphindiseleni okuhle ngokubi na?'" Verse 5. "Lena akusiye indebe inkosi yami ephuza ngayo, ebhula ngayo na? Nenze kabi ngokwenze njalo." Verse 6. "Yawafica yakhuluma kuwo lawa mazwi." Verse 7. "Ayesethi kuyo, 'Inkosi yami ikhulumelana amazwi anjengalawa, akube kude nezinceku zakho ukwenze njalo.'" Verse 8. "Bheka imali esayifumana emlonyeni yamasaka yethu, sayibuyisa ezweni laseKhanani, sayiletha kuwe. Pho besingeba kanjani endlini yenkosi yakho isiliva noma igolide na?" Verse 9. "Lo wasezincekwini zakho eyakuthola kuye makafe yena, thina sibe izigqila zenkosi yami." Verse 10. "Yathi kaloku makube njengamazwi eni, lo ezakutholakala kuye makabe isigqila sami, nina ningabi nacala." Verse 11. "Hayi sashesha ukwehlisela phansi kwaba yileyo naleyo esakalayo, yileyo naleyo yavula isakalayo." Verse 12. "Yanyalula yaqala ngenkulu yagcina ngencane, indebe yathola esakeni kaBhenjamini." Verse 13. "Ayisekhlebhula izingubo zawo, yileyo naleyo yethwesa imbongolo yayo abuyela emzini." Verse 14. "UJuda nabafowabo bafika endlini kaJosefa, wayesekhona lapho bawa phansi phambi kwakhe." Verse 15. "UJosefa wayesethi kubo, 'Isenzo sini lesi enisenzileyo na? Beningazini ukuthi umuntu njengami angabhula nokubhula na?'" Verse 16. "Wathi uJuda, 'Siza kuthini enkosini yami na? Siza kukhulumani? Siza kuhlanguza kanjani? UNkulunkulu ufumene ububi bezinceku zakho. Bheka, sizigqile zenkosi yami thina naye etholakele esandleni sakhe indebe.'" Verse 17. "Wathi, 'Makube kude kimi ukwenze njalo. Umuntu etholakele esandleni sakhe endebe uyakuba isigqila sami, kepha nina manihambe kahle, nenyuke niye kuyihlo.'" Verse 18. "UJuda wayesesondela kuye ethi, 'Oh, nkosi yami, inceku yakho, mayikhulume izwi ezindlebeni zenkosi yami, ungavuthula-ke ngenceku yakho ngokuba ungangufaro wena.'" Verse 19. "Inkosi yami yabuza izinceku zayo yathi, 'Ninoyihlo, ninomfowenu na?' Verse 20. "Sasesithi enkosini yami, 'Sinobaba ixhegu nomntwana wobuxhegu bakhe omncane, umni wabo ufile usesele yedwa, kwaba kanina, uyise uyamthanda.'" Verse 21. "Wawusuthi ezincekwini, 'Mehliseni kimini ukuba ngimbone ngamehlo ami.'" Verse 22. "Sathi enkosini, 'Umfana akanakumshiya uyise, uma emshiya uyise, uzakufa.'" Verse 23. "Wathi wena ezincekwini zakho, 'Uma umfana omncane engehli nani, anisayokubuye nibone ubuso bami.'" Verse 24. "Kwathi sesikhuphukele encekwini yakho ubaba, samlandisa amazwi enkosi." Verse 25. "Wathi ubaba, 'Buyelani, nisithengele ukudlana.'" Verse 26. "Sathi thina, 'Asinakwehla, uma umfowethu omncane enathi siyakwehla, ngokuba asinakubona ubuso balowo muntu uma umfowethu omncane engenathi.'" Verse 27. "Yayisithi kithi inceku yakho ubaba, 'Niyazi ukuthi umkami wangizala amadodana amabili.'" Verse 28. "Enye yaphuma kimi ngathi, 'Impela idatshulwe nokudatshulwa, ngiyiboni kuze kube manje.'" Verse 29. "Nanxa nithatha nalena niyisuse kimi, yehlelwa yingozi, niyakwehlisela izimvi zami endaweni yabafileyo ngosizi.'" Verse 30. "Kaloku nxa ngifika encekwini yakho ubaba, umfana engenathi, lokhu inhliziyo yakhe ibambelele enhliziyweni yomfana.'" Verse 31. "Kuzakuthi lapho ebona ukuthi umfana kakho afe, izinceku zakho zibe zehlisela endaweni yabafileyo izimvi zenceku yakho ubaba ngosizi. Verse 32, ngoba inceku yakho yaba yisibambiso somfana kubaba yathi, uma ngingambuyiseli kuwe ngiza kuba necala kubaba kuze kube phakade. Verse 33, ngalokho inceku yakho ake ihlale esikhundleni somfana ibe yisigcila senkosi umfana akhuphuke nabafowabo. Verse 34, ngokuba ngakhuphukela kanjani kubaba umfana engenami, funa ngibone okubi okuza kumehlela ubaba na.